Get free music on mdundo.com.
Yeah. Oh. Hey, mdomo kuma. Mdomo nyamaza. Nakumbuka mara kwanza na kuna nilikuona kwenye Big Blues. Nikaumia sana kusikia una bwana yako. Ili sione wivu ikabidi nifumbe macho. Oh oh. Nikauma namba hadi kwa mashoga zako. Wakana benki taka feza nikahaso. But now oh 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 oh. Nikiona rafiki zako huwa nawauliza swali. For now oh oh oh. Yupe na miliki feza kati yangu na serikali. Hapo kati tembo na chua linivuruga. Nikaona kama kwako tapoteza muda. Ila uzuri mimi nimesomea Cuba. Kachukua kiberiti nikachoma mbuga. I fall in love again. I swear I fall in love again. Me I'm falling in love again. Again, again. I swear I'm falling in love again. Again, again. Watu wanasema kiba feza kuna kesi. Mbona mimi nimezi iba mbele ya jeshi. Ezi salamu ziwaki hadi my ex. Mimi nimeamua kushina feza kama benki. Baby kuna watu kwako wanaleta choki. Achana nao bwana akili zao fupi. Wanakusema hata pumzi ya wakopi. Eti yeshefu umechonga Uturuki eh. Matajiri wanakutaka eh. Masikini wanakutafuta. Oya mimi nimekupata. Wakatangaze msiba kwako nimekufa. Hapo kati tembo na chua linivuruga. Nikaona kama kwako tapoteza muda. Ila uzuri mimi nimesomea Cuba. Kachukua kiberiti nikachoma mbuga. Fall in love again.